Kauli nunua hii album au kubodha kuipirate.
Sipo kupirate.
Yes,
yeah, asante sana.
Tunashukuru kama bado ulipanda stage ukisikia hip hop au kapuka, bado ni klepto love.
Anza na tuendelee, mi bado niko swing swing.
Furahia. Yeah. Pia tunashukuru artists,
kila mtu baba, majiji wote, radio stations
zote. Shukran. Yeah.
My fans, yani mashabiki
wa klepto.
Yani marafiki.
Mkiri aliwaambia mtasema ndio au sio? Ndio hiyo.
Klepto M4E.
Na thanks pia kwa DEP Nyashinski.
Yeah,
pia mimi mtu.
Ogopa DJs.
DJs. DJs.